Tarehe 20 kila mwaka dunia huadhimisha siku ya wakimbizi duniani, na siku hii huadhimishwa ili kutambua utu kwa vitendo na pia hali yao ya kimaisha na usalama. Na kualika katika makala haya ya mkimbizi ni binadamu, yakiletwa kwako nami Muselino Alari. Mkimbizi ni nani? Mkimbizi ni mtu ambaye alitoroka nchi yake na hawezi kurudi katika nchi yake ya asili kwa sababu pengine ya hofu ya kuteswa ajili ya moja sababu zifuatazo: maoni ya kisiasa, dini, ambari, uraia, wanachama wa kundi maalum ya kijamii. Ili kuweza kuelewa maisha ya mkimbizi na baadhi ya changamoto wanazokumbana nazo kila kuchao, nimezungumza na Kumi Sale ambaye anawakilisha wengi wa wakimbizi hapa nchini, hususan hapa Nakuru. Alitafuta hifadhi hapa Kenya kama mkimbizi yapata miaka 20 sasa. Anaanza na kunieleza kilichosababisha vita katika nchi yake ya Sudan kabla ijigawanywe kuwa Sudan Kusini.
According to the historical background, there were Islamic Sharia law which has been passed in Sudan, which discriminated the Christians against the Islamic, and the government then, they were all Islamic governments and they don't want Christianity, so they were trying to eliminate the Christianity in Sudan. So our people rejected and they don't accept the Sharia law. That's why they opted to resist the move against the Sharia law. So when they resist, and then the government declared the war against those who resist the Sharia law.
Katika hali hiyo ya kivita, wengi waliteswa, waliuawa kinyama, wanawake walibakwa na watoto kudhulumiwa. Yeye binafsi hakusazwa nyuma, kiwango kwamba walilala msituni bila chakula wala maji, anavyosimulia.
So they normally come and attack, they kill the children, they kill the ladies, those who, whatever will be found there, they will kill them, so that they have to make the government to surrender. So when we find out we have no anywhere, sometimes we go to the bush, you stay to the bush, you don't have food, you don't have water, you don't have anywhere to run, and we are very young then, sometimes you separate with your parents.
Kumi anaendelea kusimulia jinsi alijipata Kenya. Kwake haikuwa jambo rahisi, na hata hivyo hakumbuki wala hafahamu waliko wazazi wake hadi leo. Kupitia kwa mashirika yasiyo ya kiserikali na wahisani, alijikuta Nakuru, Kenya, ambapo ameishi yapata miaka 20 sasa.
When we learn people are moving there and there's some other NGOs who are helping other people to cross the border, we decided also to come with other group in Kenya. So we cross Lokichokio border. That's how we come to Kenya.
Alipofika Nakuru, mawasiliano kwake ilikuwa ni shida, kwa maana hakufahamu lugha ya Kiswahili wala Kiingereza. Licha hayo yote, mnamo mwaka 2003 baada ya Rais Mwai Kibaki kuchukua hatamu za uongozi nchini, serikali ilianzisha elimu ya bure kwa wanafunzi wote wakiwemo wakimbizi. Liposa alijiunga na shule ya msingi, kisha baadaye shule ya upili, na hatimaye kwenye taasisi ya Kenya Institute of Management.
By then we were not even communicating, because when we came, even the mode of communication, we forget about it. By then I didn't know Swahili, I didn't know English, I know nothing about even communication. I just only know I have been displaced from my parents and I just ran to my safety.
How did you get to learn Swahili and other languages?
We were being taken to Kariba Road Primary School. I started here at class 1 in Kariba Road. After finishing in Kariba, I went to Kafra High School. After that, I joined college, Kenyan Institute of Management. This is how far I have.
Kama wakimbizi, pia wako na haki. Haki za kupata elimu, kupata matibabu bora, kupata stakabadhi muhimu kama vile vitambulisho vyao na haki zinginezo. Kwa hizi miaka ameishi Kenya, anahisi kwamba kuna baadhi ya hizi haki ambazo zinakiukwa. Kwa miaka mitatu zilizopita, kwake maisha hayajakuwa mazuri, hususan mikononi mwa polisi. Anadai kwamba mara nyingi watu wao hudhulumiwa sana, haswa wakati wanakamatwa na polisi.
Some years back, 2018, there was a crackdown again. So these police, they normally come and they broke into the houses when people are sleeping. So when people are sleeping, you know, sometimes ladies normally sleep with a night dress. So when the police come in there, they just come in with force and they harass people there. We feel like these are security agents and we never committed any crimes. If there is anything at all, then they have to tell the UN agents, so that if they need verification, and then we have to come to the station, they do verification even daytime, not even coming and threat our people also. You know, sometimes our people, they were experiencing a trauma of war. We are not here in Kenya illegally. We have been welcome, and we feel Kenya is a part of our home, second home. And even whatever happened during the time of Garang ravages,
Kile kinamudhi sana ni kwamba hadi wapangaji wa nyumba wanatoza kodi ya hali ya juu, wakiwa na dhana kwamba wanalipwa na Umoja wa Mataifa na madhila mengine mengi ambayo humkumbusha mengi na anahisi kuwa hujuma na ukikwaji wa haki za kibinadamu dhidi ya raia wa kigeni hususan wanaotokea Sudan Kusini.
Most of the landlord, they take our people life for granted. If like for example, if the rent is 10,000, when they see a Sudanese, they increase to 15,000. If it is 20,000, they increase to like 30,000. You know, the children, they didn't know even the situation the parents are going through. They don't know even what happened there. They just know school and home there. So sometimes when I see like people have been locked out, the children have been suffered, I feel like these are all sometimes a violation of some right. If at all there is some other things, they have to consider the children. So even they have to take them, the pity of the children, so that if at all things happen there, they have to come and talk to the tenants, and they tell them, okay, you are not able to maintain my house or to pay me in advance, just go out there instead of locking somebody outside when they are outside, and then you make a lot of trauma. You know, sometimes our people, the all of our life, you know, Sudan has been war like almost now 65 years. We have been traumatized even a lot. So sometimes you feel psychologically, these Kenyans, they don't like us.
Sio tu haki za kibinadamu kukiukwa, pia anahisi kuwa kuna baadhi ya huduma muhimu kutoka kwa serikali na kampuni tofauti ambazo zinapaswa kutoa huduma hizo na hawazipokei.
When we came to the documentation, we have been given refugees alien certificate, and it is from the government. It is the same government who produced this alien certificate. But if you want to access service like KRA PIN, Safaricom, driving license, they refuse. Refugees are not able to access this service. Then we feel sometimes, why? You cannot register M-Pesa with the ID from UN, so they refuse. KRA PIN, you cannot get it. They cannot give you. Driving license, you cannot get it, because they normally say, go to head office in Nairobi. When you go there, they say, no, refugees, foreigners are not allowed.
Kama wakimbizi, wangetamani sana kufungua vikundi vya kujiendeleza, ila je, sheria ya Kenya inawaruhusu kufanya hivyo? Licha ya changamoto ambazo yeye pamoja na wenzake wamepitia hapa nchini Kenya, baadhi yao bado wanahofu kuhusu iwapo bado wataendelea kuishi humu nchini ama watarejeshwa makwao. Nilizungumza na afisa mmoja kutoka katika idara ya uhamiaji ambaye hakutaka kunukuliwa kwa sababu za itifaki. Kulingana naye, sheria zilizowekwa ni lazima zifuatwe, na pia anatupa tofauti ya mkimbizi na anayetafuta hifadhi katika nchi ya kigeni.
So long as you have the refugee ID card, you see, an asylum seeker is different from a refugee.
Yes.
An asylum seeker doesn't have the rights that a refugee has. You get? Yeah. So, because, you know, asylum seeker, their process is still ongoing. So they don't have the Kenyan refugee ID card. So if you want to get a PIN, how do you get a PIN, or how do you get any other document, government document, without a refugee ID? Because a refugee ID means you have been given status as a refugee. You have been recognized as a refugee in this country. But if you are still an asylum seeker, it means your case is still ongoing. So you can't access that any document apart from there. Before you get the refugee.
Kulingana na Maketh, baadhi ya kesi zinazowasilishwa mahakamani zinacheleweshwa na hata wakati mwingine inawafanya wakate tamaa ya kupata haki. Pia wanaomba iwapo serikali itaweka wazi swala la wao kurejesha makwao. Licha yote, anashukuru serikali ya Kenya kwa kukubali kuwapa hifadhi.
We had been advocating for such kind of justice to be done to our people, and most of the time if an accident happened, going to court process, it's very hard to get a justice, because if someone had already passed on, had an accident, we feel like the refugees, sometimes they don't have such kind of right, because even most of the time if it had reached to such kind of cases of death, such kind of accident, we just leave it, let it be, because if you pull off the pull process, hiring the lawyers, such kind of thing is very costly. At the same time, the justice is not done for them, so we just let them be. Of which, recently we talked to the partners, legal partners of UNHCR, Arash, which is Kituo cha Sheria, and RCK. Most of the time they're based in Nairobi, but we always tell them, like, you guys, you have to move. Go to the ground, see the such kind of those who are really in need, because service are not only offered in one center. You need to move and offer such kind of service. After 2018 crackdown, when people were arrested, at midnight, detained, and released the next day because we had been talking together with the RAS, all departments of which it was a violation of human rights. Because detaining someone who already have the ballot document, you keep them after to meet. Even as leaders, most of us were arrested. But there's nothing we can do because we're here because of the UN and also the Kenyan government, when we appreciated the work done by them. And the hospitality offered by the Kenyan government, we really appreciate it. And even though right now the such kind of government policy of telling us like refugees need to move from here as early as from June next year, 2022, yeah. As community leaders to get an accurate information, because we are harassed by the community. What exactly is happening? Because most of them, this is a digital world. Anyone can get a news, such kind of thing. And if you ask, like, what exactly is happening, it's very hard for us, even leaders, to answer. But as time goes by, we thank Kenyan and UNHCR, RAS, plus the partners are offering to the refugees. We really appreciated that.
Hata hivyo, kwa mujibu wa afisa kutoka idara ya uhamiaji ambaye hakutaka kunukuliwa kwa sababu ya itifaki, janga la COVID pia limechangia kuchelewesha kwa baadhi ya stakabadhi hizo na haki kupatikana kwa waathiriwa. Na pia kama idara wana changamoto zao.
Situations with the coronavirus, sometimes these processes actually go very slow, because you find that an officer, some officers have been infected in an office, and that has led to delay because some of the officers or the office has been closed and you can't work from home. Okay, in such scenarios, you find that the ID is delayed a little. But if the delay is too much, then it means you have to go and find out what the problem is. The rest of personnel and many other issues. As a typical government department, we are also facing so many challenges. Even in Kenya, departments that are serving purely Kenyans.
David Kuria ni mwanaharakati wa haki za kibinadamu na anaangazia swala la dhulma kutoka kwa polisi.
Kulingana na sheria, pengine polisi wanafanya nini? Although unajua za zingine polisi take advantage, they overdo their things. Lakini unajua sasa mambo zingine, unajua pia hata kama ni human rights, unajua tuwezi sema wasifuate sheria. Lakini sasa what I'm saying is kwa polisi, hizo harassment na brutality imekuwa nyingi sana reported pia Nakuru. So those harassment ziko, lakini hata sio kwa refugee peke yake. Lakini unaona sasa those complaints zimekuwa mingi hata locals wenye wako hapa pia. There are those kind of arrests in nini na nini. Lakini maybe what we can say is the government to give them protection. Kazi ya polisi ni kuangalia whether they are buried ama wako na document zile ziko hapa.
Kuhusu swala la kuchelewesha kwa kesi, David anawazo hili.
Fikiria hizo complaints ziko, na it is wrong for a case to delay, especially where you are complaining and you have some witnesses. Because when it gets delayed, you find even the perpetrators take advantage of threatening the witnesses nina nini, na unaona saa zingine huyo witness saa zingine ana travel far to come to court to give evidence. Unaona at long last these cases without judgment, kwa sababu unajua hata witness wakipotoa ushahidi, unaona sasa hiyo kesi na haina alternative. Judge ikifikiria tu ataichukulia mbali. I hope everything will come back to normal, kwa sababu hii mambo ya kufanya cases through the video list imedelay sana, kwa sababu unaona sasa ili kesi sasa iwe nini iweze kuwa concluded, lazima all those processes ziendelee. Lakini tunauliza mahakama zetu ziweze kuharakisha hizo kesi so that justice delayed is justice denied.
Na ili kuleta utangamano na amani baina ya jamii husika na wakimbizi, David Kuria anawahusia ufuatao.
Na kupendana na hawa watu na pia kuwasaidia, kwa sababu hawako wengi wao hawako hapa juu ya kupenda. Hata hao pengine nao iko wakati hiyo mambo ilifanyika, wengine wakaenda Uganda, wakaenda huko kwao. So I think the best thing I can advise the community is to embrace them, and also for them to know how to live with other people. Kwa sababu pia kumekuwa na kitanga pia hawa, they are very quarrelsome. Ile ambao unaona za zingine, unless in few cases individuals, people unajua sasa. Wakienda huko kwa bar sasa kupigana huko za zingine wakikunywa hizo pombe huko unaona.
Kwa mujibu wa takwimu za shirika la Umoja wa Kimataifa la kushughulikia wakimbizi UNHCR ni kwamba kufikia mwishoni mwa mwaka jana 2020 kuna idadi ya wakimbizi milioni 82.4. Hata hivyo wanasema kwamba takwimu hizi huenda zikaongezeka kwa sababu janga la corona limesababisha watu wengi kutoroka makwao na kuhamia mataifa mengine. Huko haya yakijiri, idadi ya wakimbizi hapa Nakuru wenye asili ya Sudan Kusini inakadiriwa kuwa 15,000 na zaidi, kwa mujibu wa mwenyekiti anayewasimamia wakimbizi eneo hili, Kurt Makev. Kutokana na janga la COVID-19, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limeonya kuwa wakimbizi wengi huenda wakakosa chanjo ya COVID kutokana na baadhi yao kukosa vifaa thibitishi ama ukipenda vitambulisho. Maadhimisho ya siku ya wakimbizi duniani hufanyika kila mwaka na kote duniani, na kauli mbiu ya mwaka huu ni kuwa kwa pamoja tunapona, kujifunza na kunawiri. Makala haya yameletwa kwako kwa ufadhili wa K-Communet. Ni mimi msimulizi wako Moselino Alari.